izibongo zikashaka inkosi yakwaZulu indodana kaSenza ngakhona uzendwaneni kwandaba lidlondlobele bekusihlangu semadoleni uhlanye usehlangu zamadola usishaka kashayeki sawundikiti unodume ehlezi kamanyezi ilembele kamanye amalembe ngokhaleni ushaka ngesaba ukuthi ushaka inkosi yakuthe emashobeni umlilo othathe kamjokwane kandaba umlilo othathe uhanganga ushisa isikhotha sakedlebe kuye kwasha nesemabedlani utekula abafazi bawona umgabhi abebetekula behlezi emlovini bethi ushaka kasayi kubusa ushaka kasayi kuba inkosi.